guceceka sinzi yumaganya kuvuga ineza Uwiteka yangiriye nubwo amagambo yanjye yaba adatondetse neza Sinkwivuze untegere ugutwi maze ukakira gusingiza kwanjye mure
Ibi nteri soni kandi yampaye ijambo